Ninasanya kubategeza nsaba sajja kabaka jahari erala mu Buganda. Akawungezi k'eggulu nayogeddeko ne beene ku ssimu. Era beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'obwakabaka gitambula. Era yantumye okubategeeza nti musanyufu
Kuba hiti ya yu awa ambisho ni protoko yu kanda Yago JMX Just for fun Canyon music Awali da speak is ampolali Kizitu uchikolenga vogambi Uchikolenga vogambi Uchikolenga vogambi Awali da speak is ampolali Kizitu uchikolenga vogambi Uchikolenga vogambi Uchikolenga vogambi
Uchikolenga vogambi Buyayana okulaba omutanda wange
Oneyo kubanga omwoyo gwa Buganda gunnuma
Buyayana okulaba omutanda waffe
Nze siri Muganda Ndi munyolo Muganda Mbeera Muganda Nkolera na Buganda Njogera Luganda Baganda chinfura Muganda Eye, kati kumuganda Eye, ito muganda Mbuza wa Uganda Overot ya Uganda Kumutanda, tarimbu ganda
Awali da speak is ampulali Kajintu uchikolenga vogambi Uchikolenga vogambi Uchikolenga vogambi Awali da speak is ampulali Kajintu uchikolenga vogambi Uchikolenga vogambi
Uchikolenga vogambi Umoyo kwa Uganda kunuma Buyayana Okulaba omutanda waffe
Umoyo kwa Uganda kunuma
Buyayana Okulaba omutanda waffe
Binoneda sivya bufuzi Binoneda sivya bufuzi Moyo gwa Buganda ogutafa guli gwe batugamba Mama Robina na Banja guli Muganda Luta Maguzi guli Muganda Walukaka Mathiasi guli Muganda Namboze Bachireke guli Muganda Bobi Waini guli Muganda Katumba Wamala Mama na jinda owa Buganda Katikiro owa Buganda President owa Uganda Gwaza o Buganda Abakulembeze abebika bya Buganda Na masaza ga Buganda Kwa sisi wa Aisa usenja kabaka Wangala
Ulimute babera koche vaya Walone rivali kwa kutandanga Gezo wano Kenya Ate nkena ni wakwa ni president Uhuru Nevai nana ansoni Wani batoka matukuru bandi itozi Wani batikira tijana Mbaba hao nchari mubu wambi Ate wakabela mubu wambi Jawaji wa mkumide ota ya gajide